Dachimsafi.com.
Shima watoto achaksi kwa ishima wanangu wa my b-boy sadansa. Chap chap na bando tuone. Wanangu wa Kigamboni ngampo kwa ishima. Jeng. Wanangu wa Kibada kwa ishima. Wanangu wa Tunki watoto wa Vijibweni kwa ishima. Wanangu wa Tandafamba wanangu wa Mikinda kwa ishima. Jeng. Watch it, do it. Sikia, sikia. Sikia, sikia. Sikia, sikia. Tuna kiga bone, tuna nichenza. Mepila kuchoka, tuna nichenza. Wana mkwa kibada, tuna nichenza. Wana mkwa kizote, tuna nichenza.
Dachimsafi.com.
Wana mkwa mekinga, tuna nichenza. Cheza chelsea point. Can't touch the point, when I'm past the point. Can't touch the point, dance off the point. Can't touch the point, when I'm past the point. Can't touch the point, nachagua kukupenda. Tusi nachagua lakini mwezako kwenye mapenzi. Nachashindwa kufumiria tu. Ukisikia naimba mimi naimba mapenzi. Sirika shimba ukisusaga tu. Kini one naria chanalilia mapenzi. Mfute machozi. J. Put them at Josie, eh? May. Put them at Josie. Maria, Mama, Gando. Maria, Mama. J. Maria. I know when a poor and a touchy tampo. Cassica never won a cardinal boy. They would not catch you and she catch you too. Mlaza umbafu nifange yangu. Bwana tomase kwa mbafu visupu supu we. Chakula dagasu na kikuku. Mwisa kwa wasusi na mpamuku. Wamekula jana haya wausu. Nachajuanga kukupenda tusi. Nachagua lakine kompati kwenye mapenzi. Nachashindwanga kufumiri atu. Ukisikia na imba mimi. Sirika shimbo kisusaga tu. Kini ona naria chana lilia mapenzi mfute machozi. J. We mama amina tunalichenza. We bila kuchuke tunalichenza. We pichiri sote tunalichenza. Wana mpapagala tunalichenza. Kati kati tunalichenza. Tatu bini tunalichenza. Choza chop support. Wana mpa support. Turn up support, when I'm close support. Combat your support, turn up support. When I'm close support, my toes are back.
That's you, Safi.
Can't touch support, combat your support. Sikia, sikia, yeah. Sikia, sikia, run it. Sikia, 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 yeah. Sikia, 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 sikia. Sikia, sikia, dance up. Turn it, watch it, yeah. Listen, turn it, yeah. Sikia, dance up, turn it, sikia, yeah. Turn it, dance up, yeah. Turn it, sikia, sikia. It's a dance up, carry away, yeah. Sikia, 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 zikisia, sikia, sikia, weka manini, Mungu wa pili, kifananishwa, wasio siri, yani kama nini, Mungu wa pili, kifananishwa wasio siri. Asante mama kwa kunileta dunia. Asante baba, we bila mama kupata nitajua nani. Sio siri kupe samani mama. Siazirike duniani mama. Kwenye mwanga cha gizani mama. Nihakikishe uko furahani mama. Ubarikiwe.
Dachimsafi.com.
chona kuchungu wa mipa na zitisa kaniza Marini mipa chakia kichaka na tamba Kujeru chofari nenonyesha nikiria Samani ya mama ni mezuguka siyauna Kuchungu wa mipa na zitisa kaniza Marini mipa chakia kichaka na tamba Kujeru chofari nenonyesha nikiria Hata mama We bibi yangu We hata baba Baby, be uncle, party crapple, party crapple. Tree, who party feel it? Who party feel it? Tree, who party feel it? Mama, na CD. Who party feel it? Mama, na jambo. Cry, sapo, cry, sapo. What's your mini? Nidio, quambia. Primaya, uncle. Well, kuzima, ufa. Mimi tomume ya mke wangu Tikili wapi tulipotoka ila sababu najua Jai 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 Weni nijisumbua Jai mei 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 Yani sababu najua Jai 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 Weni nijisumbua Siku sana, misi jalala We analia sana Na vioma Jei na umia sana
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.